studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Alkamisar go lewru out jena yamde soki do sidio tamani mi den tawa le maison de la presse to pomo ko do jottino nodo kabaruji di moro yegal konko no dirtede mamadi keita wonto ogi jambe to sakira bon competitivity no kaye fiji di ngori le leedi medin difa yotto yo outlaaji wattu jona beedo yimbe lana jogi titallaaji mawdi non soodu humni do kabar di do golliji le leedi medin de hollitiri wiide wattu jona be bile kiri duuji di jaati tati kan yaltinede ko premier ministre mbé Boubou Cissé le ko warta ko omo domta nokku no dirté yoru les régions mopti wuddu leedi so yottikile o do nokko Fabirto Jamare wonde tonde burbe futtampude ko nayire bangal nyamduuji wattude bibbe rewbe dewle nobe kolitiri wirdo nokka yefa hande do wonde hebude sembe le leedi ndi le ko dabbino ko sukolel diwel gotel ngel duubi sappo e tete woni tawer kani watta dewgal do pomoko do dum latik sababu dusu imma daraji kewdan gonde wadde di wonno no sembe kabaruji di min jogini on do betande bi bismillah modon e hadade wattu jono kambe jogibe otlaaji fa yotto yo kaye fiji le leedi meden di be do yimbeele holli tawe di do golleji baawa wurno debbe kasen no suudu humnidu kabar di do golleji le leedi meden di hollitir wiide ko laati sababu moddo iletid alaaji di naati le leedi malindi hitande 2013 di do tid alaaji di njaara e ciagal fe ko nayi di bangal woyde jam e dede dum laati sababu du so hobbe ngaroobe le leedi di nattine koyde kanko roddirte Mamari Jaraw hollitir nyalawma handen o le kere duuji to atiana kan yeltinede jamarde hokki hakkilaji lobbi kasen no hani e yuro kaye fiji le leedi meden defa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boudi
e wi andimbe golle tourisme yakku e otilaji client en fandi ko jada wattu joni o le region ngaji gondi wuddu leedi ndi e sa hangal Mamari Jara kanko directeur national tourisme e otilaji o holliti wiide client en warobe hewbe leede no kuje hew leede godde jurata wattu joni o batte rafidenago koyde mabbe pandeti le o nokku sabe hulde pasi masibaji kewtobe otilaji ana kippe leede no kuje nenno warobe de no kuje ana kula warde wattu joni o tidallaji kewdi ngodi le tourisme yakku ko golle mudum fanditi fati dalo hebene jogala direction kumini do tourisme yakou le onoku holiti dati kan i jokede e wi directeur o malinkobe ana fandi ko ngatta tourisme yakou le leedi mu ben holiti wi de tourisme yakou hana yupi dede e irobe leede godde warde tan ana hani malinkobe do ngatta hen koyde mu ben darano fina tawa ko tawi le leedi ndi woni ko holiti wi de malinkobe ana kan e ummade ja ndaro nokuje kaydi ni de le region kay ja le nokuje godde kasen hono sigu ana kan tawde famude ko won le leedi mu ben jotto le kaadaare ndi tiagal golleji didi artisanadu ana jogi hono diti dallaji ngaddi batte rafidenago o
non jaati so yama artisanata do woni yimbe le gollirobe juude le leedi meden di wattu jono be kollitiru ko heewi kudde mabbe de mudinta de fu jamarnde sotta dum yimbe le hobbe ngaranobe le leedi di du nattini koyde ilati dallaji din jotti leedi malindi wattu jono be be kaaja laamu o du ana faa faa bobe so waawi kay non be kollitiru wiide ka yimbe le sodobe wonbe le leedi meden di kollitiru kudde mudintede le nokko o jaati an jogi ti dallaji mawdi sabide sa de do kudde dum tiidi fa kebe famtaade fa hande kebe kanko no tedo Ousmane Niali Boudi
e wi artisan en yogabe tidalla buddo le hitande 2012 o sabin bin tidallaji le golle artisana e be nisidi ko o golle jande wataake do mudo yalla humini be golleji mudo ana beedene faamu himbe yogabe kolliti wi de tidallaji gondi le leedi meden di sabin bin de golle mudo ana fandi ko wonde e yaade yeso be kolliti wi de sini dun daranaama jande ji ngadaama do mudo ana welbe sanne yalla o golle ana heba bantare neddo goddo kasen holliti wi de wattu joni o gollobe golle juude ana jogi tidallaji fa ana way hono be jatta ko hono be leedi ndi jogabe mabbe fay ko nyaama ana tiidi dum ben e wi on goto kanan ko ben ana kala hono tidalla fu wala bangal golle artisana e wi makko golleji di ana kan yewtere dum wonno ko walda e wadere wattu joni o ko moyinata dum sodobe ngala e be kasin dindu janginede yalla be beeda faamu le golleji mabbe di goddo kasin holiti wiide illa hitande 2012 artisan en ana goni le numere gonde handen do e wi makko faabotobe touriste en fu hakilaaji mu en baltaaki wala jangintebe mabbe wala fu darantebe yalla be de famu e golle o wattu joni o ana tiidini gollobe golle artisana e wi mabbe rafindenago o darni golleji touriste en kanyu en garobe sodde kulantere yum inata de neddo gote wadobe di golleji holliti wiide bogolan sottata e wi makko ko burno sodede sanne yo bogolan ngaydi nyowaka ka ile tidallaaji di puddi nyande fu buri tawede le tidallaaji goddo kasen holliti wiide malin ko be njida nawtarade kulleji mu intede mali tagal don o beedi wiide kanko du ebe kani janginede goddo kasen holliti wiide wattu joni o be gondi e tidallaaji kili yai anafani kungarata. Iyo belede gote warde ngarata, gote kasen huliti wide. Sini le nyaloma e mbauno hibude ujunere watu yoni ofaite medide bekebata sabi lumo wala. Fu etawede, na utorotobide kule jogaje, kuliti wide kwa artizana ya malime mwenye natatun anatidi. O gote huliti wide kwa mwenye natatun anatidi. Sini ewe mbae utu de choguji di, anawai wade fosoda. O gote kasen huliti wide, le kadule yu mwenye nata, yu himbe jompe mbaude sanne jompe inde mbawi sodede hona yimobe enandore mun. Farde iti da laji kebenede jokala honjotobe yogabe kuliti wide, gole artizana mali, anajugi iti da laji waide daranede.
Fa kebon kabaru jukwen lili di malikanye, heyo jisi jotamani forum bae ngabude do WhatsApp o, bindon si jotamani feode o nimoro, chapande jeti merego, chapande jeti merego. Fa handen musukabro bengatirte dewle ile du muden jottaki dun yaray tagal leedi malindi febe koliti wiide suka debbo goto mo duubi sapotet le ko dabbino ko kani watta e dewgal do bomo ko do e halaji mabbe di kayya wattu jono hono pelle biide tiagon to dido golleji bihi metta masanele o do golle be biide metta masanene o do golle wonde wadirno sabbe de yudun yabude hakkeji sukabe leedi leedi non be koliti wiide wattu jono o duube bihi hono imma darajan kani wadel sabbe de sa diru wa do kutteji fewde e tellal mabbe fa kebe famtar ket en mumini sendebu
le lady malifa handen sukabe ana kebe torraji mun feso tawi pelle jinganobe hakkeji sukabe ana gadda imma daraji yimbe hewbe jogibe torraji mun kala ta dunna batte finata wa lady men yoru mun ko wadi ko boyayya yo ko suka mo dubi mun yo sappo itati abiko hurtini mo wajibi inniko mama duka jabay dunno o mo dara dum burtine e wima ko gorko bamawo mo wala do gabon o woni dubi mako yo nogay e didi kejabe lamu humani be kabaru mun holiti metti mabbe dum majjun e wima be suka mo dubi mun yonay hana hurtinede idun yedda sariya bebe mila wide yo golle bondo no Musa Gindo, Conseil Kindo, e sudu ministre rewbe sukabe e galle holiti wide sina yimbe didobe jeba kurtumu so dum wadde sukane wala ande mon yo doti ala woni ana hani dum danne ka keja bellam holiti wide dabareji haddo dun ana wondi e bamede farde mon bebe mila wide golleji famin gol jama ana hani liwnde dum yo dum Musa Gindo holiti wide e wi pelle jinganobe hakkeji sukabe war horeji kewdi yo kambar mon Andon wide Lady Mali sinyi talkuru deno o sukabe gila hitane 1990. Umujogi talki god idun deno ji sukabe. Ana uri dubi sapo ejedi.
Lamo holle anye mudun lobo no hani serirade Amadou Ayasanago non pelle avoka engwane le lady mit indi kolitiri wide. Kanko lamit ndeto fedo uwi gouvernement o jati wadi so dido gole jitani kwede emichitit en wide o do neto o haifanomo wide o warino kipobe kufunaji bode jibe kwa yata noka ye go o mude enchagal churi kati. Watu joro mo haifida ye kwa yata yiru mako sapo njeto wapbe kasen kafa handen beto yimbele keba isarede. Kanpe udabile kasofa yoto be sekira mude mbara lady ido golliti fundi an kaja odo sariya wada fa kebe famtar kedden Ousmane Ali Boudi
Sek Mohamed Serifu kone halika hala le watunde malinkobe kewbe ngondi lanondirade taadugul kasariya. Amadou Ayasanago kany wonno tiagal majugul beero duuji en noga e go'o tewdube wadde kudeta walbe kudeta le hitande 2012 na. Sini nonno hebe o gollide sini wanano hebe ngoni walbe o golle. Wattu ngonden joni o hebude jaabudi landi anatiidi kanji e goddi. Sariya ka fuddi lewru novembre hitande 2016 to sigasuto ana hanno jukkininde le lewru desambre le nden hitande ka dubi tati tiagal don sakirabe masin binabe haivabe ana gondi e dartude sariya ka fuddeta ka gollire no laberi e wi walde procureur e mali gouvernement mali o kanyu hani felede e tadugul sariya ka kabaruji di ni fu kawrentinama fa sariya ka wade dum wonno ko sek mohammed serifu kone holiti wide le ko jabi notade landi journal independent e wi horaji walde procureur e mali de kabaru sanago o politique wattama hen magistrat o ana darta sariya ka pamta hono gouvernement o wirno communauté internationale o uddado illa noga e tati Uru novam hitana 2013 Amadou Ayasanago ana haifa sutungoji war horeji e tawdede e dane e wadbe war horeji
Studio Tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
sikrabe djeyelo nien lekere dujuto en pourando yordo kanko no dirtedo bubu sise horeje ministre en be leleti meden di omo domta le wuddu leedi ne holita wiedo omo domta no kono dirtedo yoro so mo yotti kito mo hanifa biradi yin pelo wobbe tombe nyamduuji le majjungi madaraaji kewdi anan gonte wadde kanko dum wono no kuma ndaw gono to yorto holitiri jahangol o do horeje ministre le o do nokku no wayla tar sababu so fa hande jam e deder beede hewtede le o do nokku te urude ngartam fa do gawodo wattu joni o botu waddi ton ko nayiri bangal jam e deder le nokku mo no dirta wa bayra idum le commune gouzerey holita ngede ko yaata himbe ujnaaji tatam kanyen en tawale o do botu ngado ton himbe be bi wuri le commune soni ali berfa jottoda gabero kanyen e gouzerey bo gonde famni ne ton kaldude kawral tongangal le leedi ne den no wodi lanni o do golle fet ne no dirta projet voix de paix do tougorgal radio nata urude ngardam fali masinari dobe kolitir nyalo mo hande be jogi to titalaje mawde ko nayri bangal angreji wattu jono fedne no dirto guna agro industry de fa hande ben be kolitir wiide tilako ko to dido angreji sabi de ben pugino to le jotta jabbino de wattu jono darni dido golleji sedi be kolitir wiide hono ko be dewete ko jabbino ko dum woni ko be joba fa hande sekirab do katten beta hande do dido kabaruji min joti on sanne hedade hejju jamen ka fa hande kedde hedade hono andir onno do e seda yo termer ende ana wodi wassalam.